Sibonga uNkulunkulu ukuthi asiphele lithuba ekuseni lokuhlanganyela endlini yakhe.
We thank the Lord for giving us this opportunity this morning that we can meet in His house.
Nina nonke nifikile, abanye bayaqala ukufika, abanye mhlamba bajwayele ukufika, kodwa sithanda ukuthi sinimukele nonke enikhona namhlanje.
To you who are here with us, we'd like to welcome you. There are some that are maybe here the first time or don't usually come, and those who are with us always.
Kukhona nabanye abasivakashele nje ukuba kanye nathi kulempela sonto.
There are those that have come, visited us to be with us during this weekend.
Kanti besine ngqungquthela yabefundisi ekuqaleni kwaleli sonto, kusekhona abanye abangakahambi, nabo siyathanda kakhulu ukuthi sibonge uNkulunkulu ukuthi sibe kanye nabo.
And we had a wonderful ministers conference the beginning of this week, and there are some ministers that have still stayed since from then, and they are still with us.
Uma umuntu ecabanga nje beku ngomsombuluko ngolwesibini ngolwesithathu ngolwesine, kodwa konke kuguqukile kube sengathi akuzange kube khona okwenzekile, kanti bekukhulu uNkulunkulu ebesenzela khona kulezi insuku.
If we think back Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday, and you look now, it's as if really there was not much that was happening, but it was so busy and the Lord did so much for us.
Kodwa kukhona ama group amabili engicela ukuthi sibamukele. Khona i group lo mama abasuka e Pietermaritzburg abafikele nje i weekend.
There are two groups that I'd like to welcome. There's a ladies group that's come from Pietermaritzburg to be with us this weekend. We welcome you.
Onaba la behlezi ngakhona.
Sitting on that side.
Bese kuba khona elinye group elifike nomnumzana nowakwakhe u Mr. Peter Kesting abasuka eLesotho. Kwenhlangano lapho basiza khona ingane ebizwa ngokuthi i Beautiful Gate.
Now there is Mr. Kirsten and his wife that have come with a group from Lesotho, and they do a work among the children, and the organization is called Beautiful Gate.
Bafike la nabanye abakwi management yomsebenzi abawenza eLesotho, abaningi babo bayaqala ukufika, kodwa bafikele nje kulezi insuku ukuthi babe kanye nathi.
And he also came together with some management of the organization, and some of them are here for the very first time.
Kibani mabalenteng kikupa leme kama utu. Naba bahlezi lapha emuva, siyabonga kakhulu ukufika kwabo.
They are seated there, but further back. Thank you very much for coming to be with us.
Kanti kusuku olukhulu futhi namhlanje, ngoba kusuku lomthembiso.
It is also a great day today. Today is an engagement service.
Sithokoza kakhulu ukubona umndeni kwaGelden Hayes abaphakathi kwethu. No babu nyulenzi kade samgcina ukumbona, kodwa siyathokoza kakhulu ukuthi ubaba babe khona phakathi kwethu.
We are very thankful. We see the family Heldenice is here, and Mr. Newlands, we are so thankful that you are with us today.
Nomndeni waka asinika abekho abanye phakathi kwethu la, kodwa bakhona bakhona, kodwa abanye bayabuka balalele bayasibuka.
And from the Asnika family, there are those that are with us here, but there are also family in Italy that are tuned in and are on live stream watching with us.
Naboge siyathanda ukuthi sibabingelele sibamukele futhi ukuthi bahlanganyele kanye nathi nakwezinye indawo futhi abakanye nathi abasibukayo ukuthi sihlanganyele kulenkonzo uNkulunkulu asiphe yona.
And we welcome you and are thankful that you can be with us. And everyone who is tuned in to be with us all over the world, we welcome you all.
Abaningi abekho namhlanje baphumile ukuyo phatha inkonzo ngaphandle namhlanje kusho ukuthi siyoba nabasha abala ekhaya youth choir ibona bazosiculela.
Many have gone out to go take services in different places, so today it will be the youth choir that will be singing for us.
Kodwa ngaphambi kokuthi beze ngaphambili bazosiculela siyocela uUncle Peter Dahl wale ezantsi eHardin ukuthi asivulele lenkonzo ngomthandazo.
But before they come forward to sing, we'll ask Uncle Peter Dahl to please open the service for us in prayer. Shall we pray?
Ake sikhuleke.
Father, we would like to thank you so much for this new day that you have given us.
Baba, siyathanda ukubonga kakhulu ngalolu suku oluhle osiphe lona.
Father, what a privilege it is to be able to be here in your house and sit at your feet as Mary did in the Bible.
Nkosi, sibona sinenhlanhla yokuthi sikwazi ukuhlangana la enkonzweni. Sihlale enyaweni zakho njengoba sifunda ngoMaria owahlala enyaweni zakho.
Lord, we ask you that your word will find a place in our hearts in a very special way.
Siyacela Nkosi ukuthi izwi lakho lithole indawo ekhethekile enhlizweni zethu namhlanje.
Thank you, Lord, for everybody who can be here and wherever they are.
Siyabonga Nkulunkulu ngawo wonke umuntu ofikile kulolu suku nalabo Nkosi abakwezinye indawo.
We ask thee, Lord, to make it a blessed day to each and every one of us.
Siyacela Nkosi lenze lolu suku libe isibusiso kuyilona lo okhona la.
We ask thee that each one of us, Lord, may feel your presence in all that is done and said today.
Kwangathi Nkosi lona lo angezwa ubukhona bakho ngakho konke esizokubona nalokho esizokuzwa.
Father, we ask this for thy name's sake.
Siyakucela lokhu baba ngenxa yegama lakho.
And to your glory and honor.
Futhi ukuze kulethe udumo egameni lakho.
Amen.
Amen. Shothi sesiyocela ikhwaya, youth choir ukuthi beze ngaphambili basiculele. Emva kwalokho bese sishiyela inkonzo encekwini kaNkulunkulu.
Ask the youth choir to come forward and sing for us, and then thereafter we'll leave the service over to the servant of the Lord.
Well, dear brothers and sisters and friends, we're still experiencing a wonderful time.
Bahlobo bafowethu no dadewethu nakuso lesisikhathi sisayizwela sinesikhathi esihle esiyisimanga.
We haven't come down, it seems like, after the pastor's conference where we were in the mountain top being blessed, and once again two young people has led us to another mountain peak of joy.
Namanje asikakehli entabeni njengalokhu besineyinkonzo zabefundisi sibusisekile kakhulu sizwe lasisentabeni abantu abasha baphinde basikhuphulele entabeni ngokusilethela injabulo enkulu.
I would like to read a portion about an occasion that took place on the sea, with a ship on the sea, where the Lord Jesus was in their midst.
Ngithanda nje ukufunda isiqephu eBhayibhelini, isiqephu esikhuluma ngenkosi uJesu isemkhumbini, umkhumbi usolwandle.
No, it is not the one you're thinking about where the disciples crossed the sea and the Lord Jesus was sleeping in the back.
Akusisoke leso siqephu mhlawumbe osicabangayo lapho inkosi uJesu ilele khona emkhunjini abafundi begwedla bezama ukwelela ngaphesheya.
It's another occasion.
Kodwa ke lesi sigameko senzeka ngesinye isikhathi.
Because as I thought about this wonderful engagement between Jean-Pierre and Laura,
ngoba ngithe ngicabanga ngomethembiso phakathi kwaJean-Pierre noLaura,
it was to me as if we are at the peak of a wave.
Ngase ngicabanga njengokuba kwangathi siphezulu egagasini.
And that made me think, you know, life is like a journey through the sea.
Ngase ngicabanga ukuthi impilo ifana nohambo, uhambo olumenza umuntu ukuba adabule olwandle.
Where there are times of great joy.
Lapho kuba khona ikhathi zenjabulo enkulu.
But there are times of big storms.
Bese kuba khona futhi ikhathi zeyivunguvungu ezinkulu.
And even though today is a joyful day, days of storms will come always as we walk this way of faith.
Nakuba namhlanje kuwusuku lwentokozo enkulu zizofika izinsuku zezivunguvungu njengalokhu sikulolu hambo esulihambayo njengamaKristu.
Times of storms will hit all of us.
Lezi insuku lezi khathi zezivunguvungu zizohlangabezana nathi sonke.
And I have a principle: whenever I am faced with a storm,
mina ke nginomgomo enginawo uma ngabe kwenzeka ngihlangabezana nezivunguvungu.
I always, as a routine,
njalo
pray, sorry, pray and say, Lord, is everything okay between me and you?
Njalo njengenjwayelo ngiye ngikhuleke ngibuze enkosini ukuthi ngabe Nkosi izinto zimi kahle yini phakathi kwami nawe na?
Or am I in some way responsible for the storm that I'm meeting up with?
Noma mhlawumbe Nkosi mina oyimbangela yokuba lesizivunguvungu engibhekene naso sifike kimi.
And I remember a testimony from our brother Baba Ngubane, Michael Ngubane.
Ngicabanga ukufakazi buka baba uNgubane.
I heard him using it in a service he took, I think, approximately 30 years ago.
Lobu bufakazi ngabuzwa ecobalela ngakho abazalwane mangikhumbula kahle sekuyiminyaka engamashumi amathathu eyedlule.
And it's always stayed with me.
Lobu bufakazi njalo bahlala banamathela kimi.
About this principle that when you meet up with difficulties, always examine yourself and say, Lord, is everything right between you and me?
Ngase-ke ngiba nalomgomo akhuluma ngawo ukuthi njalo mangabe uhlangabezana nezivungu-vungu kumele uthulise inhliziyo uzihlole wena ubuze inkosi ukuthi ngabe zonke izinto zimkahle yini phakathi kwakho nenkosi na.
Please show me, Lord, if there's something in my life that grieves you, that has brought this storm come on.
Bese uyayicela inkosi ukuba ikutshengise lokhu okuyidabukisayo inkosi okuyizisa ubuhlungu okungenza ukuba lesi sivunguvungu sifike endleleni oyihambayo.
So he told the story of one day when he went with his family down to Shushu, there where the hot water wells are, and the river that in the Tugela River.
Wayesexoxa indaba ngelinye ilanga ethiwa ihamba nomndeni wakhe lapho kukhona khona amanzi ekuthiwa yiseshushu khona uma ngabe udlula nje Tugela River la kuneyiphethu khona.
And he walked around in the river.
Wayesehamba khona lapho ezungeza la emfuleni.
But in the process he stepped onto a piece of glass.
Manje ke ngaleso sikhathi esahamba lapho wayesenyathela iglass.
And he didn't feel it because, do you know, if you step on glass while you're in water, you don't really feel it.
Wayeseke engezwa ukuthi usenyathele iglass ngenxa yokuthi uma ungabe uhamba emanzini ebese uhlatshwa iglass akuzwakali ukuthi khona osekuhlabile onyawo.
There is the danger that spiritually we can step onto a piece of glass and we don't feel it.
Nasempilweni yokomoya kungenzeka umzalwane anyathele nje iglass encane imhlabe kodwa angayizwa ukuthi simhlabile.
But when he walked out of the river,
kodwa ngalesikhathi ke esephumela ngaphesheya komfula,
he immediately felt the pain.
Khona lapho wayesezwa ubuhlungu.
He sat down and sure enough he was bleeding from his foot.
Wayesehlala phansi, wayethi mayibheka ngaphansi konyawo, wayopha ephuma igazi.
And he obviously he had hurt himself.
Ngoba wayilimazile.
So he looked quickly, he couldn't really see any glass in his foot.
Wayesebheka ngokusheshe onyaweni lakhe, kodwa akazange azayibone le glass.
So he came back here to the mission.
Wayesekebuya eza la emission.
But the pain was getting very severe.
Kodwa ke lokubhlungu babuqhubeka bubabhlungu kakhulu.
So he sat down and he looked and started scratching a bit in the wound.
Wayesehlala phansi wathatha isikhathi sakhe waqala kwangazi ukuthi manje useyasibangula lesi silonda lesi la ihlabeke khona.
It was painful.
Kwakubhlungu.
It's not easy to find out always. It's not easy to find out what is wrong. What is there between me and the Lord?
Akulula ke njalo ukuthi umzalwane athole ukuthi iyini ingqikithi, iyini inkinga eyenza ukuthi izinto zingami kahle phakathi kwakhe noNkulunkulu.
But he couldn't find anything.
Kodwa ke ngesikhathi zami ukubangula lesi silonda akazange athole lutho.
So he just thought, oh, maybe it's just the injury.
Wayesecabanga ukuthi hayi mhlawumbe nje ngilimalile kuphela.
And he continued walking.
Wayeseqhubeka ehamba.
But the day after day, the next day and the day after that, it was getting more and more painful.
Kodwa ke ngokuqhubeka kwezinsuku, usuku emva kolunye usuku, kwaya ngokuya kuba buhlungu kakhulu kunaqala.
So he decided to sit down again and look.
Wayesethatha isinqumo sokuthi akaphinde ahlale phansi abhekisise kahle.
By this time, you must know the wound was sensitive because a wound gets more sensitive and more painful after some days.
Kumbula ukuthi kulesi sikhathi isilonda sakhe sase sibhlungu kakhulu ngenxa ukuthi isilonda siye siqhubeke sibe bhlungu ngokuqhubeka kwezinsuku.
But he scratched around there.
Wayesezama futhi ukuthi abangule khona lapha esilondeni.
And sure enough, he came upon a piece of glass.
Khona lapho wayesehlangabezana nje nocwezu lenglazi.
It's one of the nightmares for any doctor to find a piece of glass in a wound.
Kuke kube inkinga enkulu kodokotela ukuthi athole ukwezu lenglazi phakathi esilondeni.
Because the glass is transparent, you can't see it in the flesh.
Ngenxa yokuthi iglass le ayinawo umbala, ivele nje ikubukise ngale uze ubone ngisho inyama.
And you also cannot see it with an x-ray.
Futhi ke kunzima nokuthi uyibone ngisho nangomshini lo we-x-ray.
But he scratched around, he went to the most painful part, and sure enough there was a piece of glass, and he took it out.
Wayeseqhubeka-ke bangula lesi silonda wathi ukujula kancane khona lapho ke wayeseyithola le glass le yayimhlabile onyawo.
And he thought, that's better.
Wayeseke izwela engathi ke manje usenqobile sekungcono.
And he continued to walk.
Wayeseqhubeka-ke zama ukuthi ahambe.
But the pain did not go away.
Kodwa kubuhlungu abuzange buze kuphele.
Tried to look again, but the pain didn't go away. And then in the end, he decided, I'm just going to leave it. It must just be something important that was cut by the glass.
And
after about 2 weeks, this thing started getting inflamed and septic, and it formed a boil.
Emveni kwamaviki amabili lesi silonda saqala manje savuvukala, saqala manje saba nobovu, saba buhlungu kakhulu.
And then in the end the whole boil just burst open, and as the pus came out, sure enough there were a few pieces of glass still in the pus.
Emveni kwesikhathi ke lobubovu obabuse ithumbu leli nobovu laseke likhuma livuleka wathi kuphuma ubovu wasekuphuma neingcuce ezincane zenglazi kuso lesi silonda.
And in his sermon 30 years ago,
manje ke entshumayelweni yakhe eminyakeni engamashumi amathathu edlule,
he says in theory it's simple to ask the Lord, show me what's wrong in my life.
Wathi yebo mhlawumbe ngabukeka kuyinto elula nje ukuthi ubuze enkosini ukuthi inkosi ngikhombisa ukuthi yini inkinga empilweni yami.
But in practice it's sometimes a totally different story.
Kodake uma ngabe sekumele ke uthathe isinyathelo wenze isenzo kuvele kube indaba ehlukile.
We must suffer pain.
Simele ukuba sihlangabezane nobuhlungu.
And sometimes something must happen that will make this boil in my soul burst open to get to the root, the sin that's come in between me and the Lord.
Kwesinye isikhathi kumele ukuba leli thumbu liqhume livuleke ukuze lizongena, ukuze kuzongeneka ekujuleni kwendaba zonke izono ezikhona phakathi kwami noNkulunkulu zivele obala.
Now friends, that sermon richly blessed me.
Manje ke bazalwane leyo nkonzo yangibusisa ngokucebile kakhulu.
Because my experience in the Christian life was, it is not exactly it is like that. It's not always so easy to find out.
Ngoba empilweni yami yokholwa kaningi kwangelula nje ukuthi uthole umnyombo wenkingi ukuthi ngabe yini inkingi.
But we must always be ready if we get into a storm to say, Lord, is everything right between you and me?
Kodake njalo simele ukuba silungele ukuthi mangabe sibhekana nezivunguvungu sikwazi ukuthulisa inhliziyo sibuze enkosini ukuthi ngaba kugoyini okuphakathi kwakho nenkosi na.
So before we go further, I think we'll start off with the engagement ring.
Ngicabanga ukuthi ngaphambi kokuba siqhubekele phambili sizoqala ngayo inkonzo yomthembiso.
So can I ask Laura and Jean-Pierre Geldnys to come forward.
Zucela ku Laura no Jean-Pierre ukuba beze ngaphambili.
So, dear friends, today you see me standing between them. This is what the Lord taught us in the revival. This is how we do it in the revival. And it was not thought out by man. God revealed it to us, God himself. These two have not had any contact in secret with each other. They have not been exchanging SMSs or WhatsApps or whatever. Each one of them had to wrestle with the Lord to find out whether the Lord is speaking to them about marriage. That's why today I'm standing between them. There will come a day on the wedding day when I will not stand between them anymore. But up till the wedding day, it's total separation. And John Pierre, and I believe the Lord has spoken to him to get married to Laura.
John Pierre,
and Laura believes that the Lord has confirmed that that is the God's way. So we'll be giving the ring. Let's pray together. Lord, here are your children. You've brought them through many stormy seas of life to this point. You have led, they claim, you have led them to get engaged. As you've been with them to stay pure up till today, won't you give them the grace to remain pure up till the wedding day? May they experience, continue experiencing your fellowship. Because this is not the ultimate in life. But hearing your voice and walking with you is the ultimate. Please go with them, bless them, and continue to reveal yourself to them. In Jesus' name we ask it. Amen.
Amen.
So it's a day of great joy to all of us. So let's read the portion I was speaking about, and we find it in the Gospel of in the book of Acts, chapter 27. Acts chapter 27.
Asifundeke lesi siqephu engeke ngakhuluma ngaso esitholakala encwadini yezenzo zabapostoli isahluko samashumi amabili anesikhombisa.
Acts chapter 27, and this is the story of Paul's last trip, his trip to Rome. Now, friends, I don't want to take God's word out of context.
Manje ke bazalwana ngimisela ukuthi ngithathe izwi likaNkuluNkulu ngilikhiphe kwingqikithi kulokho eliqondile.
I don't want to read something into God's word that does not exist.
Angifuni ukufunda into ezwini likaNkuluNkulu engekho.
But the way in which people get married, there was a lot of similarities that I found in this matter.
Kodwa ke ngendlela abantu abashada ngayo ngike ngathola okuningi okufanayo ngesikhathi ngiyifunda le ndaba.
Acts chapter 27 from verse 13. When the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desired, putting on to the sea, they sailed close by Crete.
Ncwadi yezenzo zabapostoli sahluko samashumi amabili anesikhombisa sifunde endimeni yeshumi elinantathu. Kuthe iningizimu isaphephetha kahle, bacabanga ukuthi sebetholile ababekuqondile, bakhuphula ihange bagudla iKrethe.
But not long after a tempestuous headwind arose called Euryclidon.
Kepha emveni kwesikhathi esingeside kwavuka kwehla kulo umoya oyisivunguvungu othiwa iEuryclidon.
Then we go to verse 20.
Bese sidlulela endimeni yamashumi amabili.
Now when neither sun nor stars appeared for many days, and no small tempest beat on us, all hope that we would be saved was finally given up.
Kona ke ilanga nezinkanyezi zingasabonakali izinsuku eziningi nesiphepho esingesincane siqinisa njalo laseliphele ithemba lonke lokuba singasindiswa.
But after long abstinence from food, then Paul stood in the midst of them and said, "Men, you should have listened to me and not have sailed from Crete and incurred this disastrous loss."
Sekuyisikhathi eside bengasadli lutho, uPaul wasukuma phakathi kwabo wathi, "Madoda, ngabe nilalele mina, kanamuka eKrethe, naphepha kule ngozi nakulokhu kuchithakala."
And now I urge you to take heart, for there will be no loss of life among you, but only of the ship.
Kepha manje senginluleka ukuba nime isibindi. Ngokuba akuyukufa muntu kini umkhumbi kuphela.
And friends, the next verse brings tears to my eyes.
Mahlobo ivese elilandelayo lingenza ukuba ngihlengezele izinyembezi.
If you understand the suffering, the anxiety and everything they've gone through, it was 2 weeks long.
Uma ngabucabanga ubunzima nobuhlungu ababhekana nabo amaviki amabili onke.
This is what Paul said. For there stood by me this night an angel of God to whom I belong and whom I serve.
Umpostoli Paul uthi, ngokuba ngalobu busuku bekumi ngakimi ingelosi kaNkuluNkulu engingowakhe nengimkhonzayo.
Saying, "Do not be afraid, Paul. You must be brought before Caesar, and indeed God has granted you all those who sail with you."
Yathi, "Ungesabi, Paul. Umelwe ukuma phambi kukaKesari. Bheka uNkulunkulu ukuphile bonke abahamba nawe emkhunjini."
Therefore, take heart, men, for I believe God that it will be just as it was told to me.
Ngalokho yimani sibindi madoda, ngokuba ngiyakholwa nguNkulunkulu ukuthi kuza kuba njengalokho kukhulunyiwe kimi.
However, we must run aground on a certain island.
Kepha simelwe ukukhahleleka esiqhingini esithile.
Then we go to verse 30.
Bese sidlulela endimeni yamashumi amathathu.
And as the sailors were seeking to escape from the ship, when they had let down the skiff into the sea under the pretense of putting out anchors from the prow, Paul said to the centurion and the soldiers, "Unless these men stay in the ship, you cannot be saved."
Abomkhumbi sebefuna ukubaleka emkhunjini, behlisela isikebhe elwandle ngokungathi baza kuphonsa amahange enhlokweni yomkhumbi. UPaulu wathi enduneni yekhulu nasemabuthweni, "Uma laba bengahlali emkhunjini, ningesindiswe nina."
Then the soldiers cut away the ropes of the skiff and let it fall off.
Khona amabutho anquma amagoda esikebhe asidedela sawa.
Verse 33. And as day was about to dawn, Paul implored them all to take food, saying, "Today is the 14th day. You have waited and continued without food and eaten nothing."
Ivesi lamashumi amathathu nantathu. Kwathi sekuza kusa, uPauli wabancenga bonke ukuba badle, wathi, "Namuhla kulusuku lweshumi nane nilindile, nihlezi nizila ningadli lutho."
Therefore I urge you to take nourishment, for this is your survival, since not a hair will fall from the head of any of you.
Ngalokho ngiyancenga ukuba nidle, ngokuba lokhu kungokusinda kwenu, akuyi kulahleka unwele lwekhanda nakoyedwa phakathi kwenu.
Verse 36, then they were all encouraged and also took food themselves.
Ivesi lamashumi amathathu anesithupha. Basebema isibindi bonke badla nabo.
And in all they were 276 persons on the ship.
Thina sonke esasisemkhunjini besingabantu abangamakhulu amabili namashumi ayisikhombisa nesithupha.
Well, to save time, I'm not going to read the rest to you, but in the end, they were saved.
Ukuze ngizokwazi ukubamba isikhathi, ngeke ngiyifunde yonke indaba, kodwa ekugcineni bonke basinda.
Now, this is what made the connection for me to the engagement and getting married.
Manje ke yilokhu okuxhumanise le ndaba nenkonzo yomthembiso kimi.
There were 3 groups of men on that ship.
Kulomkhumbi kwakukhona amaqembu amathathu aba amadoda.
And to me it resembles the 3 ways, the 3 groups of people that get married and engaged.
Manje ke lokhu kimi kuba luphawu lwabantu abathathu abashadayo noma abathembisayo ngendlela ezahlukile.
Each group is representative of a certain way in which people get married.
Iqembu ngalinye ngalinye liveza indlela lelo qembu elishada ngayo noma elethembisa ngayo.
The first group were the prisoners.
Manje iqembu lokuqala kwakuyiboshwa.
They were serious criminals.
Lezi boshwa kwakuyiboshwa zangempela emgulukudu.
They were on the way for possible total execution and being killed in Rome.
Lezi boshwa lapho ezasibheke khona eRoma zaziyobulawa.
They knew they were prisoners, they were criminals. They did not try to convince anybody that they are holy or nice people. They knew they were living ungodly lives. They just hoped that they won't get capital punishment.
Zayiqonda kahle kamhlophe ukuthi zayiphila impilo yokungamesaba uNkulunkulu futhi zifanele ukuba zijeze ngendlela ezayizojeza ngayo.
Then you get people that go into marriage in that way.
Uyabathola abantu abangena enkonzweni yomshado ngaleyo ndlela.
They live immoral, godless lives.
Baphila impilo engenasimilo, impilo yokungamesaba uNkulunkulu.
And they know they are living godless lives.
Futhi nabo basuke beqonda kahle kamhlophe ukuthi le mpilo abayiphilayo impilo yokungamesaba uNkulunkulu.
And they sleep around before marriage and they don't care about it.
bahambe beyimbandakanya nocansi lungakafiki usuku lomshado futhi abanendaba nalokho.
And they drink themselves drunk, and tonight they sleep with this woman and tomorrow with that woman.
Baphuza utshwala kulobo busuku bese behambe belala nanoma imupho wesifazane futhi lokho kungabathinti.
I had one such a guy with me in the army.
Ngake ngaba ke nensizwe eyilolo hlobo ngenkathi ngisasembuthweni wezamasosha.
He mocked us Christians.
Wayesibhuqa esihleka thina njengamaKristu.
He had cohabited or lived with a woman 7 years.
Wayehlala nowesifazane ekipitile naye iminyaka eyisikhombisa.
And he said to us, "You Christians, how can you get married to someone you don't really know who they are?"
Wayesethi kuthina njengamaKristu, nina maKristu, ningashada kanjani nomuntu eningamazi nje niqala ngqa ukuba mhlangane naye?
He said, "I've lived with this girl for 7 years."
Wayesethi mina ke sengihlale ngaphila nalo wesifazane iminyaka eyisikhombisa.
I know her, what she's like when she's going out at night and she's all painted and dollied up and looking very beautiful.
Ngiyamazi ukuthi umuntu onjani, ngiyazi futhi noma ehambe ebusuku uba umuntu othanda ukuyipenda faka i-makeup ahambe ayongcebelela.
I know what she's like if she wakes up in the morning and her hair is all dirmakar and upside down and she's kind of not woken up yet.
Futhi ngiyamazi ukuthi umuntu onjani uma ngabe vuka ekseni inwele zakhe ziphambene zibhekele nale kube ngazuthi umuntu nje osabanjwe obuthongo ongakaphaphami
kahle. He says, "I know her when she's in a good mood and I know her when she's in a bad mood."
Wathi ngiyamazi futhi uma ngabe esesimeni esikahle jabule noma esesimeni esibi engajabule.
Well, while we were in the army, he decided to get married.
Manje ke ngaleso sikhathi sisesembusweni wamasosha wayesethatha isinqumo sokuthi ashade.
He received a special pass out, a weekend pass out, to just go and get married and come back quickly.
Wayesethola incwadi emgunyazayo ukuthi aphume ngaleyo mpela sonto ngokukhethekile ukuze ezohamba eyoshada.
He came back and he was strutting up and down like a proud cock.
Wayesebuya wayehle nyuka eyiqhenya njengequde.
Showing everybody that what he's done is the way it should be done, and he's so happy with his new wife.
Hey, gaje tshengisa wonke umuntu ukuthi lokho akwenzile iyona ndlela ekumele kwenziwe ngayo izinto etshengisa wonke umuntu.
Friends, I don't know whether it was 3 or 4 years later I got the news he's divorced.
Angikhumbuli kahle noma kwaba iminyaka emithathu noma emine ngase ngizwe indaba zokuthi usehlukanisile nalo wesifazane.
It took him 7 years to find out whether it's the right one, and then after 3-4 years he discovered, "No, I made a mistake, it's the wrong one."
Kwamthatha iminyaka eyisikhombisa ukuze ahlonze ukuthi lo wesifazane uyena kumele ashade naye, kodwa sebeshadile kwadlula iminyaka emithathu noma emine wayeseqonda ukuthi hayi, kwangathi akusiye lo ekumele ngishade naye.
He knew it, and then he went from one to the other. It was no problem, that was his life. He wasn't trying to hide it, he was just proud about his life.
Wayeseqhubeka nempilo eshintsha-shintsha besifazane aye kulo aye kulo futhi engenankinga nalokho into ayeyiqhenya ngayo.
I'm sure there are people listening to this service who are living that life.
Ngiyakholwa ukuthi bakhona abantu abalalele le nkonzo abaphilwa impilo eyilolo hlobo.
Chopping and changing.
Abahambe bengena bephuma beshintsha-shintsha.
Enjoying their life in sin and serving the devil.
Bethokoza ekuphileni kwabo bekhonza uSathane.
They know if I die today I'm lost forever. I'm going to hell.
Beqonda futhi ukuthi mengase bafe namhlanje bazoduka unomphele ngunaphakadeni baqonde ngqo esihogweni.
But that doesn't really trouble them.
Kodwa ke nokho lokhu nje akubakhathazi.
We'll see when we get there one day.
Siyobona ke uma ngabe sesifika lapho ngelinye ilanga.
Oh, what a fool.
Umuntu osho ukuthi hawu lesisiwula.
To discover the evil of the life you've lived when you on the day when you stand before that great white throne of God.
Ukuhlangabezana ubone ububi bakho ngalesi sikhathi ufa usumi ngaphambi kwesihlalo sobukhosi sikaNkuluNkulunkulu.
When there's no time for repentance.
Lapho siyobe singasekho isikhathi sokuphendula.
What a fool that person is not.
Umuntu onjalo uyisiwula esingakanani na?
So that was the one group of people on that ship.
Manje ke yili qembu lokuqala elalikhona kuwo lomkhumbi.
But there was a second group.
Kodwa ke lalikhona futhi neqembu lesibili.
And that was the Roman soldiers.
Leli qembu lesibili yiqembu elalinamasosha aseRoma.
And I want to compare them to people that live according to society standards a decent life.
Leli qembu ngifisa ukulifanisa nabantu abaphila impilo ephilwa umphakathi wonke, impilo nje ejwayelekile emphakathini.
They were show soldiers, they were doing their work, they were not doing anything wrong, they were taking care of the captives.
Yebo babengamasosha benza umsebenzi wabo, akukho okungalungile ababekwenza, babegadele iziboshwa.
They were even proud maybe of themselves being soldiers doing their duty on the sea to take this group of captives to Rome.
Ongenzeka ukuthi babeyiqhenya beyigqaja ngalokho ukuthi benza lo msebenzi wokuba bagade iziboshwa bayayithatha bazisa eRoma.
They thought, well, we're doing a good job, and they were quite happy with their lives, and they were respected on the ship.
Becabanga ukuthi benza yonke into ngendlela efanele, benza umsebenzi wabo, futhi kwakwabantu ababehlonishwa phakathi kulomkhulu.
They were so happy.
Babejabulile kakhulu.
You get people like that.
Uyabathola abantu abanjalo.
That are living decent lives according to society.
Abaphila impilo nje ehloniphekile kodwa ngendlela yokuphila yomphakathi wonke.
They date. But what's wrong with dating?
Bayajola bese bayabuza ukuthi kuyinkinga ngani ukujola.
That's how society does it.
Ngoba phela iyo le indlela wonke umuntu emphakathini aphila ngayo.
They hold each other's hands and they stay together.
Bahambe betetemuka bebambene ngezandla futhi bahlala ndawonye.
They don't sleep together.
Kodwa ke nokho abalali ndawonye.
But you know, they go out and they kiss each other and hold each other's hands.
Kodwa ke kuyenzeka bancebeleke bayikhiphe babambane ngezandla baze baqabulane.
Tell me, friend, if that is the life you live, how on earth are you going to make sure when you get married that you haven't awakened feelings inside of you, and it's your feelings that's guiding you to get married to a specific girl and not God?
Manje kawungitsheleke mhlobo, uma ngabe uphila impilo enjalo, uzoba nesiqiniseko esingakanani ukuthi akusiyo nje imizwa yakho le evuka kuwe ngaphakathi ekholela ukuthi uzushade nalo wesifazane, akusiyo uNkulunkulu okholela kulokho.
And amongst this group you get usually the biggest of Pharisees.
Manje ke kuleli qembu kaningi uyuthole laba abaphila impilo efana neyabafarisi.
And I want to read something to demonstrate this to you.
Manje ke ngifisa ukuba ngifunde okuthize ukuze ngizonicacisela kabanzi ngalokho.
Two theological students were walking along a street in Whitechapel district of London, a section where old and used clothing are sold.
Manje abafundi ababili ababefunda izifundo zeBhayibheli babehamba emgwaqweni othize ezweni laseLondon bedlula endaweni lapho kwakuthungwa khona izingubo.
What a good example this makes, said the one to the other.
Wayesethi komunye, kwangathi lokhu kuyisibonelo esihle kangakanani.
Remember, they were theological students.
Kumbula ukuthi babefunda izifundo zeBhayibheli, befundela
ukufunda. Respected by society.
Futhi behlonishwa kakhulu emphakathini.
What a good example does this not make, said the one to the other.
Wayesethi omunye komunye, ngabe lokho akwenzini isibonelo esihle na?
As he pointed to a suit of clothes hanging on a rack by a window.
Ngesikhathi ekhomba izingubo ezayikhothengiwe kuyo le ndawo edayisa izingubo beyibona efasteleni.
And there was a sign on the clothing.
Manje ke kulezi ingubo kwakukhona uphawu olithize.
That said the following.
Lolu phawu lalibhalwe lamagama alandelayo.
slightly soiled, greatly reduced in price.
Basebetike lengubi ingcolisekile nje kancane futhi nenani layo selehlisile.
Tell me, friends, are you not slightly soiled and greatly reduced in price?
Awungitshele mhlobo ngabe wena awungcolile yini kancane nje ngenxa yalokho nenani lakho selithe ukwehliswa.
Come on, be honest.
Khuluma iqiniso mzalwane.
Does this not apply to you?
Ngabe lokho engikhuluma ngakho akutholakala empilweni yakho na?
Slightly soiled, greatly reduced in price.
Ungcolisekile nje kancane hayi kakhulu ngenxa yalokho nenani lakho selehlisiwe.
That is exactly, he continued.
Yikho lokho kanye esaqhubeka ekhuluma.
We get soiled by gazing at vulgar pictures.
Wathi siyangcoliseka ngokuthi sigqolozele izithombe ezingcolile.
Friends, you get soiled by looking at vulgar pictures.
Mhlobo uyangcoliseka uma ngabe ubuka izithombe zamanyala ezingcolile.
Filthy pictures.
Izithombe ezingcolile ezingamanyala.
He said, reading a coarse book, a book that has a lot of filth in it, and a lot of description of dirty sexual acts.
Ngisho ukufunda incwadi ekhuluma kabanzi ngezenzo zocansi.
This is what this theological student said.
Hi uye lo mfundi lo ofundela ukufundisa owayekhuluma lamagama.
At least he wasn't a Pharisee.
Kodwa ke kungcono ngoba wayengesiyena umFarisi.
He says, or we are allowing ourselves a little indulgence in dishonest and lustful thoughts.
Wathi siye sivumele nje kancane ukuthi siyifake emcabangweni yeyinkanuko nakho konke okubi sithi nje ukulunguza kancane.
Yes, I'm a soldier on the ship.
Yebo ngiyisosha ngiphakathi emkhunjini.
I'm a decent man.
Futhi ngiyindoda ehloniphekile.
I'm a theological student.
Futhi ngumfundi ofundela ukufundisa.
But every now and then I allow my thoughts to run.
Kodwa ke khona lapho ngijwayele ukuthi ngidedele imicabango yami ivele igijima.
And I allow dishonest and lustful thoughts to run around in my head.
Bese ngivumela imicabango engathembekile, imicabango yeyinkanuko ukuba ingeni phuma emqondweni wami.
He says, and so when the time comes for our character to be appraised, in other words, to be tested, we are greatly reduced in value.
Uthi-ke uma sekufika isikhathi sokuthi ubunjalo bami buhlolwe, bese kuyabonakala ukuthi kwangathi inani lami sekumele lehliswe.
Friends, this is what these two young people showed us today.
Bahlobo laba bantu abasha yikho lokho abasitshengise khona namhlanje.
Nothing reduced in value.
Akukho okwehlisiwe enanini lakho.
They're getting engaged in absolute purity.
Bangena enkonzweni yomthembiso bemsulwa.
We dare not live Christian lives where we are reduced in price.
Singake silinge siphile impilo yokholwa sithi singamaKristu kodwa futhi siphile impilo esiyehlisiwe enanini la.
And listen to his choice of words.
Awulaleli indlela akakhetha ngayo amagama akhuluma.
Slightly soiled.
Uthi singcolisekile kancane nje.
Only slightly soiled, just a few stains here and there.
Uthi asingcolile kakhulu kancane nje amabala lapha nalapha.
But it messes up the whole dress.
Kodwa iqiniso lithi lamabala angcolisa ingubo yonke.
To such an extent that you must reduce the price of the dress greatly.
Ngendlela yokuthi kumele uthathe isinqumo sokuthi uvele ulehlise inani layo lengubo.
God doesn't allow in his kingdom anybody who's slightly soiled and greatly reduced in price.
UNkulunkulu akavumeli ngisho noyedwa umuntu ukuba angene embusweni wakhe ngisho ukuthi ungcole kancane nosehlisiwe enanini la.
Into God's heaven, it's only those who are absolutely pure who can enter in.
Ezulwini likaNkulunkulu kuyongena labo kuphela abamsulwa abahlanzile ingubo zabo.
He says, our purity, our strength is gone.
Bathi ubumsulwa bethu namandla ethu akusekho.
Just listen to that.
Awukulalele nje lokho.
Our purity, our strength is gone.
Uthi ubumsulwa bethu amandla ethu awasekha phelile.
Once you lose your purity, immediately you lose your strength, your power as a Christian.
Uma nje uke walahlekelwa ubumsulwa bakho, khona lapho ulahlekelwa amandla, ulahlekelwa impilo yobuKristu.
You don't have the strength to stand against Satan. You don't have the strength to fight the demons of hell. You don't have the strength to live a godly life in a worldly community. During the pastor's conference, we spoke a lot about being burning coals for God that must go out. And you know what Spurgeon said about a Christian who's not slightly defiled and who has the strength? He said, every Christian that lives a pure and godly life in this world is like a coal that remains burning, but it's floating in the sea. While it's floating in the sea, the fire is not quenched, because the sea is the world around us, the majority around us.
Uthi Charles Spurgeon umzalwane ophila impilo yobumsulwa ophilela uNkulunkulu omshisekelayo namandla ufaniswa nelahle elivuthayo kodwa lintanta phakathi olwandle wayesechaza ukuthi lolu lwandle ulifanisa nabantu esiphila phakathi kwabo ezweni lonke kodwa lelilahle alicishi.
This theological student was honest. Oh, for God that there will be honest people amongst us today. Our strength and our purity and our power is gone. He continues to speak. We are just part and parcel of the general shopworm stock of this world. Shopworm, in other words, you're like a bookworm. You buy all kinds of books, you read all kinds of books, and you go around in the worldly shops and you look at all the different things, dirty things there.
Uthi bafaniswa nabantu abaphila impilo ejwayelekile nje njengawo wonke umuntu emphakathini bahamba ezitolo bathenga izincwadi ezifundwa yinoma ubani izincwadi ezingahlanzekile.
Yes, continual slight deviations from the path of right may greatly reduce our usefulness to God and our fellow man. Is this not profound? Yes, continual slight deviations from the path of right may greatly reduce our usefulness to God and our fellow man.
He said,
in fact, these little sins, can weaken our character so that when we face a moral crisis, we cannot stand the test. He says, as a result, we go down in spiritual defeat. Friends, in the eyes of the world, you can be a noble soldier taking keeping watch over the criminals.
Mhlobo ngokubuka kwezwe ungabukeka njengesoshi ibuthe linamandla eligade iboshwe.
But in God's eyes, you've suffered moral defeat. You've been defeated morally by Satan.
Kodwa ke ngokankulunkulu ube umuntu ohlulekile ukuphila impilo emsulwa, ube umuntu nje ohluliwe wawa phansi ngokomoya.
He says, as a result, we go down in spiritual defeat because we have been careless about little sins.
Uthi sihlulekile sawa ngokomoya ngenxa yokuthi azange siqaphele lezizono ezincane.
We have been careless about little sins.
Uthi nje sithatha izinto kalula sanganaka sangaqaphela lezizono ezincane.
Well, I do hope that this young man confessed his sins, repented, and became an instrument in God's hands, because if this is the honesty with which he can speak and preach, God could use him in his kingdom.
Ngiyakholwa-ke ukuthi le nsizwa yayifundela ubufundisi yayivuma izono zayo, yayisiphenduka iba yithuluzi esandleni sikaNkulunkulu, ngoba uma ikwazi ukukhuluma kanje, ishumayele kanje, kusho ukuthi uNkulunkulu wakwazi ukuba yisebenzise.
So both these groups were all together in one ship.
Manje-ke la maqembu womabili abephakathi emkhunjini owodwa.
From the outside, they were all in one boat, all in the same boat. But there was a third group in this boat. And I call him a group because he's more than a man. And that is a man who, under the circumstances, could hear God's voice. He could hear God speaking to him and say to him, "Paul, don't fear, nobody would get lost."
Ngoba walizwa iphimbo likaNkulunkulu lithi, "Paul, ungesabi, akekho noyedwa ozolimala."
Blessed is the person that hears God's voice telling him, "Now it's time to get married, and this is the person you should get married to."
Busisiwe loyo muntu okwazi ukuzwa iphimbo likaNkulunkulu likhuluma naye lithi, "Lesi sekuyisikhathi sokuba ushade, nangu futhi umuntu ekumele ushade naye."
He was living in a totally different world than the others.
Wayiphila ezweni elahlukile kakhulu kunezwe abanye ababephila kulo.
They were all in the same boat.
Yebo, babesemkhunjini owodwa.
They were all experiencing the same storms.
Yebo, babehlangabezana bonke nezivunguvungu esifanayo.
From the outside, they were all in one pot.
Uma ngabubuka ngaphandle wawubona ukuthi bonke bavaleleke ebhodweni elilodwa.
But here was a man, while everything was happening, the storm was raging for 2 weeks, 14 days, they did not see the sun.
Kodwa sithola le ndoda uPauli ibhekene naso nayo lesizivungu-vungu esasiphakama ngamandla amaviki amabili.
And this man could hear God's voice.
Kodwa le ndoda yakwazi ukulizwa iphimbo likaNkulunkulu.
That's why I say, friends, these two young people that got engaged today are heroes in my eyes.
Yingakho-ke bazalwane ngithi laba bantu abasha abathembisile namhlanje bangamaqhawe emehlweni ami.
Because they didn't just stand against unrighteousness.
Ngoba bazange nje kuphela bamelane nokungalungi.
But they were able to hear God's voice.
Kodwa bakwazile ukuba balizwe iphimbo likaNkulunkulu.
And if you want to get married, that is the one thing that you must be able to do. You must be able to hear God's voice.
Naweke uma ufisa ukushada, iyodwa nje into ekumele yenzeke, kumele uzwe iphimbo likaNkulunkulu.
It's irrelevant how beautiful the girl is.
Akunandaba ukuthi lo wesifazane muhle kangakanani.
It's irrelevant how attractive the young man is.
Akukho semqoko ukuthi nayo le nsizwa le ibukeka kangakanani.
It's irrelevant though you have connection, you look at things in the same way, and emotionally you're attracted to each other.
akubalulekile ukuthi nibuke izinto ngendlela efanayo futhi nemizwa yenu iyahambisana.
That means nothing.
Lokho nje akusho lutho.
One thing is important.
Kodwa yinye nje vo into ebalulekile.
You must be able to hear the Lord's voice speaking to you.
Kumelwe ukuba uzwe iphimbo likaNkulunkulu likhulumisana nawe.
They were experiencing a very dark time in the ship.
Kulomkhumbi babebhekene nesikhathi esinzima, isikhathi esimnyama.
But here was this light in this very dark time.
Kodwa ke sithola kukhona lokhu kukhanya kuso lesisikhathi esimnyama.
A man who said this.
Indoda eyakhuluma lokhu.
For there stood by me this night an angel of the God to whom I belong.
Wayesethi ke namhlanje kumile ngakimi ingelosi kaNkulunkulu engingowakhe uNkulunkulu engimkhonzayo.
And whom I serve.
NoNkulunkulu engimkhonzayo.
Jean-Pierre and Laura.
Nawe Laura.
May you continue to belong in the first place to this God of Paul.
Bangathi ningaqhubeka njalo nibe sohlangothini luka likaNkulunkulu kaMpostoli Paul.
And whether you go ahead and things work out and one day you get married.
Noma izinto zingaqhubekela phambili zihambe kahle kuze kufike usuku lomshado.
This is the important fact.
Yileli iqiniso elibalulekile.
That you must continue to belong to this God and then you must continue to serve this God.
Ukuthi nimele ukuba niqhubeke nibe ngabakaNkulunkulu kaPaul nibe ngabakaNkulunkulu futhi amkhonzayo uPaul.
May you continue to keep the passion for the winning of souls for Christ.
Kwangathi ningaqhubeka nibe nalolu gqozi nibe nalokhu kushisekela lokuba niwine imphefumulo nizuzele uKristu.
Don't start chasing after marriage. Chase after serving God and winning souls for Christ.
Ningajahi imshado kodwa jahana umbuso kaNkulunkulu nijahe ukuzuza imphefumulo nizuzele kuKristu.
This is what Bab Mfundisi has often said, or I say often more than once.
Yilokhu uBab Mfundisi akusho izikhathi engaphezu kwezimbili.
He says a man in whose life God is first.
Uthi empilweni yendoda uNkulunkulu ohamba phambili owokuqala.
A wife would not be able to find any better man than a man in whose life God is first.
Uthi loyo nkosikazi ayikhe enye indoda engcono yoyithola kunendoda ebeka uNkulunkulu phambili kukho konke.
And a man who finds a wife.
Nendoda ethola unkosikazi.
You can't find a better wife than a wife in whose life God is first.
Angeke uze uthole unkosikazi ongcono okudlula unkosikazi obeka uNkulunkulu phambili kukho konke akuphilayo.
Why is this so important?
Umbuzo ukuthi kungani lokhu kubalulekile na?
Why is getting engaged and getting married in purity so important?
Kungani ukuba umuntu kumele athembise azange nemshadweni ngoba umsulwa na?
Because out of an engagement and a marriage to the right person, new nations were born.
Ngoba ukuthembisa uzushade nomuntu ofanele kuzalwa izizwe ezintsha.
And for that I would like you to just please bear with me if I read one portion again from God's word.
Ngiyacela ningibekezelele ukuze ngicacise leyo ndaba ngizofunda futhi esinye isiqephu ezwini likaNkulunkulu.
From Genesis chapter 24.
Ngizofunda incwadi yokuqala eBhayibhelini, incwadi kaGenesis isahluko samashumi amabili nane.
Now Abram was old, well advanced in age, from verse 1, 24 verse 1. Now Abram was old, well advanced in age, and the Lord had blessed Abram in all things.
Incwadi kaGenesis isahluko samashumi amabili nane, siqala ukufunda evesini lokuqala. U-Abraham wayesemdala, eseneminyaka eminingi, uJehova wayembusisile u-Abraham kukho konke.
So Abram said to the oldest servant of his house, go, who ruled over all that he had, please put your hand under my hip.
Waisethu Abraham encekwini enkulu yendlu yakhe eyayibusa konke anakho beka isandla sakho phansi kwethanga lami.
Just listen how serious Abraham took this.
Awulalele kahle ukuthi uAbraham lokhu wayithatha njengento ebaluleke kangakanani.
He made the servant take an oath.
Wenza ukuba inceku yakhe ithathe noma ingene esivumelwaneni naye.
And I will make you swear by the Lord, the God of heaven and the God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites among whom I dwell.
Wayesengena esifungweni nalenceku wathi ngiza kukufungisa uJehova uNkulunkulu wezulu noNkulunkulu womhlaba ukuthi awuyikuthathela indodana yami umfazi emadodakazini amaKhanani engihlezi phakathi kwawo.
My daughter, oh mama, usisi, insizwa, lalelani lapha, uNkulunkulu ubalile lokho phansi.
Fathers, mothers, sisters, brothers, listen to this very carefully. This was written by God.
Watifunga inqebo yami ukuthi ngeke uzothatha umakoti kangangindotana phakathi laba bantu bezizwe.
Abraham was in an oath with his servant that the servant will never dare take a wife for his son from the other nations, from the nations that did not know God.
And five, and the servant said to him, perhaps the woman will not be willing to follow me to this land. Must I take your son back to the land from which you came?
Inceku evesini lesihlanu, inceku yathi kuyo, mhlawumbe wesifazana akayikuvuma ukungilandela eze kulelizwe. Imbala ngiyakubuyisela indodana yakhe ezweni lapho wavela khona na.
But Abram said to him, beware that you do not take my son back there.
U-Abraham wathi kuye, qaphela ukuba ungayibuyiseli khona indodana yami.
U-Abraham wathi, kha, 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 ngeke. U-Isaac akufanele ukuphinda le muva uhlala lapha phakathi laba bantu.
Abraham said, no, never. Never my son will go back to where I come from. He must be here with me.
Verse 7. The Lord of God of heaven, who took me from my father's house and from the land of my family, and who spoke to me and swore to me, saying, to you, your descendants, I give this land. He will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there.
Ivesi lesikhombisa, uJehova uNkulunkulu wezulu owangikhipha endlini kababa nasezweni lokuzalwa kwami, wakhuluma kimi, wafunga kimi wathi, ngiyakulinika inzalo yakho lelizwe, uzakuthuma ingelosi yakhe phambi kwakho ukuze ungitholele khona indodana yami umfazi.
Do you know where young Christians, most young Christians, lose the burning fire of God, that coal of fire that's supposed to stay on fire while it's floating in the sea?
Uyazi ukuthi ikuphi lapho abazalwane abasebasha belahlekelwa khona ukumvuthela uNkulunkulu njengalelo lahle elivuthayo kodwa libe lintanto lwandle?
It's when they marry the wrong person.
Yilapho bengena emshadweni nomuntu ongafanele.
They don't marry a person in whose life God is first.
Abashadi nomuntu empilweni yakhe obeka uNkulunkulu phambili.
They don't marry a person that belongs to God.
Abashadi umuntu ongokaNkulunkulu.
They bring a lukewarm person into the family.
Bathatha umuntu oyisivivi bazomfaka phakathi emndenini.
Yes, I know. She goes to church.
Athi hayi ngiyazi vele ukuthi uyaya esontweni.
Yes, I know she is attractive.
Ngiyabona futhi ukuthi uyabukeka.
But if she's like these theological students,
kodwa uma ngabe efana nalabafundi ababefundela ukufundisa,
she will bring lukewarmness into your life.
Uzoletha ubuvivi abufake phakathi empilweni yakho.
And you will lose the fire of God that's supposed to burn in your heart.
Wena bese ulahlekela umlilo kaNkulunkulu ekumele uvuthe phakathi enhlizweni yakho.
Verse 8. And if the woman is not willing to follow you, then you will be released from this oath, and do not take my son back there.
Ivesi lesishagalombili. Kepha uma wesifazane engathanda ukulandela, uyobe ukhululekile kulesi sifungo sami. Kodwa ungabuyiseli khona indodana yami.
So the servant put his hand under the thigh of Abram, his master, and swore unto him concerning them this matter.
Inceku yayisibeka isandla sayo phansi kwethanga lika-Abraham inkosi yayo, yafunga kuye ngale ndaba.
Was this just a simple human thing they were discussing?
Ngabe lokhu nje kuyindatshana nje exoxwa abantu nje beyixoxela?
Just the falling in love with each other and getting engaged and married?
Mhlawumbe nje ukuvela ungena othandweni bese uyathembisa nomuntu bese uyashada?
It was something loaded with spiritual meaning, this engagement.
Kodwa ke lo mthembiso wawugcwalisiwe ngakho konke ukuthembeka nendaba efaka uNkulunkulu phakathi.
Because from this marriage,
ngoba kulomshado,
God could say he's the God of Abram, Isaac, and Jacob.
Ngoba uNkulunkulu wakwazi ukusha amazwi athi mina nginguNkulunkulu kaAbraham, uNkulunkulu kaIsaka noNkulunkulu kaJacob.
Do you realize how important your engagement and marriage is for God?
Usuyaqonda-ke yini ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthembisa kwakho nokungena emshadweni ukwenza lokhu kwenzela uNkulunkulu?
It can lead to the building or the destruction of a nation.
Ngoba lokhu kuholele ekutheni kungasakha isizwe noma kusibhidlize isizwe.
Abram said to his servant, I want you to fetch a wife for my son from our people, not from the heathen nations.
Wathi uAbraham encekwini yakhe, ngiyakufungisa ukuba uhambe uyofunela indodana yami unkosikazi kubantu bakithi besizwe sakithi, hayi kubantu bezizwe abangabona abantu besizwe sakithi.
Let me close with this.
Ngivumele ngiphethe ngalokhu.
Back to Paul on the ship.
Sesibuyela ke emkhunjini la kwakukhona khona uMpostoli Paul.
We read that when the ship ran on the rocks,
siyafunda ukuthi ngesikhathi umkhumbi usushayise ematsheni,
some of the prisoners wanted to escape by boat.
Siyathola ukuthi ezinye zeyiboshwa zahlela ukuba zeqe zibaleke ngesikebhe.
And Paul said to the captain, if they don't stay with us, we will not be saved.
Wayesethi uMpostoli Paul kuloyo wayeyinduna, uma lezi iboshwa zingeke ihlale nathi la emkhunjini, ngeke zize zisinde.
I don't mind to which group you belong.
Anginandaba ukuthi wena ungena kuliphi iqembu.
Whether you belong to the prisoner group,
noma ngabe uyingxenye yeqembu leyigebengu,
you just live according to your lusts and your desires,
uphila nje ngeyinkanuko zakho nangendlela ofisa ngayo,
or to the soldiers group,
noma mhlawumbe ukuthi uyingxenye yeqembu lamasosha,
to the Pharisees,
lapho kukhona khona ukuzenzisa nabafarisi.
But here is an offer, a possibility for you to be saved today.
Kodake nakhe nginikeza khona namhlanje ongakusiza ukuthi usindiswe khona namhlanje.
These prisoners did nothing to help them to make God save them.
Lezi gebenga kukhe zakwenza okwenza ukuba zivimbele uNkulunkulu ukuba isindise.
But because they stayed with Paul, they were saved.
Kodwa ngenxa yokuthi zahlala noMpostoli Paul zasindiswa yilokho.
We have our Paul.
Nathi ke sinaye owethu uMpostoli Paul.
About 2000 years ago, he hung on the cross for your sin.
Eminyakeni eyinkulungwane ezimbili eyedlule, walenge emthini, walenge siphambanweni ngenxa yezono zakho.
He was beaten and bled.
Washawa wavuza igazi.
So that no matter how evil you are, you can be saved by him.
Akunandaba ukuthi umuntu omubi kangakanani ophila impilo engalungile kangakanani kodwa namhlanje ungasindiswa.
But this is the condition.
Kodwa ke nanku umgomo okhona nombandla.
You've got to stay with him just as these prisoners had to stay with Paul.
Umelwe ukuba uhlale naye njengalokhu lezi iboshwa zahlala noMpostoli Paul.
None of us know how long we will still live. Maybe this is the last opportunity God gives you. But he wants to give it to you free. You can escape hell forever free by coming to our Paul, to the Lord Jesus, with your sins.
Ukuthi uze kumpostoli Paul wethu onguJesu Kristu uze nezono zakho kuye.
Call your sins by name one by one.
Ufike ubize isono sakho njengalokhu sinjalo usibize ngasinye ngasinye.
And he will wash you of your sins.
Yena uyobe sekuhlanza akuhlambulule ageze kuzo zonke izono zakho.
And even though you don't deserve it.
Noma ngabe lokhu kungakufanele.
Just as I did not deserve it.
Njengalokhu nami ngangingakufanele.
You could be saved one day.
Ungasindiswa ngolunye usuku.
And who knows, maybe God even wants to use you.
Kwazi bani mhlawumbe nje uNkulunkulu unenhloso ufisa ukukusebenzisa.
That's why I thank this young couple.
Yingakho-ke ngibabonga laba bantu abasha ababili.
Because even though it may not seem like you, this engagement of yours can lead to the salvation of souls.
Ngoba noma ngabe kuthiwa kubukeka sengazuthi lokuthembisa kwenu mhlawumbe akubalulekile kangakho, kodwa kungenzeka ukuthi ngakho kusindiswe imphefumulo.
Thank God for that.
Siyambonga kakhulu uNkulunkulu.
Carry on and stay faithful to the Lord.
Qhubekelani phambili nithembeke kuNkulunkulu.
Let us pray together.
Asithandazeni.
We thank you, Lord, for this example.
Siyabonga uNkulunkulu wethu ngalesi sibonelo.
For the message of salvation.
Ngombiko wentsindiso.
For the call to repentance.
Ngobizo uNkosi esibizelwa kulo lokuba siphendule.
Thank you for these young people, Lord.
Siyabonga uNkulunkulu wethu ngalabo abantu abasha ababili.
Bless them for having stayed faithful these years.
Siyacela uNkosi ukuba ubabusise njengalokhu bethembekile kuyo yonke leminyaka.
And will you continue and use them in your kingdom?
Ebese uNkosi uyaqhubeka ubasebenzise embusweni wakho.
In Jesus' name.
Egameni lika Jesu.
Amen.
Amen.